Gavumenti emaliridde okulwanyisa n'okumalawo ebikolwa eby'okukozesa abaana emirimu egiva ensimbi, child labor. Ebalo byoleka nti abaana basukka mu kadde mukaaga e Uganda bwe bakozesebwa emirimu ekika kino n'ekikosa enkula yaabwe, abamu ne batagenda na ku masomero. Minisita omujja ow'ensonga z'abakozi n'ebyemirimu, Simon Mulongo, agambye nti bategese okweyambisa obukugu bw'ekikessi banoonyereze ku bakozesa abaana, omukono gw'amateeka nabo gubakwateko.
Ani abasuza, ani abaliisa, kubanga obusente bwebakunganya wano bani gwe bagutwalira, bazitwalira ani? Ye ani yabaleeta okuva gye baava okujja mu kibuga wano ku nguudo? Ekyokukakasa tugenda kikola, ojja kulaba ebikolwa. Njawulo omanye nti bannaffe badde bakikola naye naffe ttiimu ezze erimu omusirikale sirikale tetuli just bano aba bulijjo, era tujja kukozesa amagezi n'enkola y'ebitongole ebikesi okulaba ekituuka ku ndobo, sigenda tulemerera.